A special boy Oti Waamini ishe kuwamini wako wa moyo Uwa baba ike pensi wa shamoto Uwa siku tishe wale mbwa koko mama Na minasema haleluya kukupata mtoto yeah. Muindi wa kusini nywele ndefu kakijola Aumenipendea nini acha Mungu takuchola Ringa asa ringa ma
Ringa
eh. Ajachie na utambe
Ringa
Aungololo
Ringa
Wendo mama la
Ringa
Hey, yeah.
Ringa
Ringa sana
Ringa
Rotero te kuti kuti neji Uku kwetu tacheza nkibongo Gwala gwala shaku shaku abobas Nothing bad Njo kwetu niko peka sava Unaniliwaza wendo angu kava Sikuwa titena taku kaza Morning day Muindi wa kusini
Nyele ndefu kakijola
Aumini pendea nini Acha Mungu takuchola
Ringa
Asa ringa ma
Ringa
eh. Aja chie no tambe
Ringa
Aungololo
Ringa
Ringa Wendo mama la
Ringa
Hey, yeah.
Ringa